Sasha. Yazi le nifuna wenze. Nifuna ufake focus. Nifuna uthi uthi ufake focus. Nifuna uthi uthi ufake focus. Funa uti uti, ufaki 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 focus. Ufaki focus. Ay, kumbaso basiria. Ay, uhamba ngena nada. Ay, kumbaso jada. Ay, funa ufaki focus. Ay, kumbaso basiria.
Yeah.